More music at spacegospel.com.
Kubali, weni mwema kwa kila hali. Unanijali ulipigwa misumari. Weni asali tena weni mkali. Lochoku nimekubali, weni mwema kwa kila hali. Umenitoa mbali ni safari. Nina shuhuda na ni mbali mbali. Yeah.
Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Come on.
spacegospel.com.